Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Jesus didn't say us to give poor people our cars. Alisema tuuze. Unajua maana ya kuuza? Maana yake ukimaliza kuuza upate profit. From the profit you get, then you give the poor and then you settle the capital. Sasa wewe unachukua kutoka kwenye ulivyo navyo unawapa maskini ili uonekane mwema, na wema wa hivyo ni wema wa mbele za macho ya watu, ili watu waseme ya jamani anawasaidia maskini, jamani ana moyo mzuri sana, anawasaidia maskini. Maskini wenyewe hawa. Jesus himself said maskini mnao siku zote. There is no a rich man who will decide to give all that he has akawamaliza maskini. It will never happen. Jesus himself aligomaga kuwasaidia maskini. Hiyo kauli lazima iwasumbue akina Yuda. The Bible says siku moja Yuda alimfuata alipoona marhamu ya thamani imemwagwa kwenye miguu yake. It was for luxury. The man was being massaged by billions of money. Kibweta kikavunjwa. Naomba niwaambie brothers and sisters, haikupakwa kwa pani wala mikononi, miguuni. Yuda kikamuuma. Kila unayemuona mtu anaumia kwa mtu mwingine kuwa na hela. That is the spirit of Judah. Mgeenda kuwasaidia maskini. Listen to what Jesus said. He never said, Yuda. Jesus said, Yuda, maskini mnao siku zote. Manake nini? Give bread to yourself. You should save some for you. Don't give everyone. Don't give every time. Need to change some sofas in your house. If you can, change some cars. Do something for you. Poor people, you will have them every day. Try today to help all your family members. And tell me if they will not come back to you tomorrow. Kwa niwauliza hapa watu mliowahi kusaidia watu. Tell me the truth. Brother, nitumie wewe kama sample. Umewahi kusaidia mtu hela? Have you noticed? Yule aliyemsaidia hela, alirudi tena.
Ndio, alirudi.
How many times?
Mara nyingi tu.
The same person that tells you there is something more than what they don't have. Wao akilini mwao wanaamini ambacho hawana ni hela. Kumbe ambacho hawana ni capacity, internal capacity ya kutengeneza ile kitu.
I was teaching my wife the other day. Nikamwambia hivi,
if God loves you too much,
atakunyima vitu alafu atakupa watu.
Mungu akikupenda anakupa mtu. You want to know how much God loves you? Not of how much you have in the bank. No, who do you have in your life? That's how you define the love of God. This is what the Bible says. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee mtu. It is not money that you need. It is the person that you need. Because the person should give you the personality, not money.
When you come to me, seek for my personality, not my money. I give you the seek.
Money will be over. You don't have that capacity to hold the money that you want. Ndio maana watu wengi waliokopa hazikuisha. Mikopo iliendelea kwa mikopo. Because they got, they solved what they done. Every time you think you want to kukopa, you should know you are living life that is above your capacity. Lower your standard. Master the capacity. Levels will come. Every time unapokopa, you should know you are living above capacity yako. Sio kama unapenda maisha ya luxury. Maisha luxury umeandikiwa na Mungu yaishi. Ila kwa sasa, hujakuwa. Kuza capacity. You are stretching beyond. And when you are stretching beyond, you will be broken. You will not be told by everyone this. Let's read there.
Mstari wa 21. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja, enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Lakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme.
Sasa naomba tulibebe hilo kichwani kwamba now Jesus anawaumbelelea matajiri kwa wanafunzi wake. Anawaambia hivi, jinsi gani ilivyo ngumu kwa watu gani? Falmu. Watu wenye mali kuingia katika nini?
Falmu wa Mungu.
Wanafunzi
wake wakashangaa.
Wait! Did you hear what the Bible says? Ni vigumu wenye mali kufanya nini? Kuingia katika ufalme
wa Mungu.
Halafu nini katokea? Wanafunzi wake wakashangaa. Alafu sikiza mshangao wao.
Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali.
Yesu ilibidi abadilishe statement. Kwa nini anabadilisha? Kwa sababu wanafunzi wameshangaa. Kwa nini wanafunzi wameshangaa? Kwa sababu wanafunzi walikuwa na hela. Tusome maandiko. Sema nimekataa kwa maskini mimi. Do you know kwa muda mrefu sana watu naamini ulokole ni umaskini? Kiasi kwamba mtu tajiri akionacho tu. Did you hear the scripture? Now, let's read again, politely, with love.
Mstari wa 23. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme.
Jinsi itakavyokuwa shida. Je, sio hayo ndio anaoambia watu mtaani huko? Nyie tazameni kanisa lenu ni mambo ya mali, mali, mali. Biblia imesema wenye mali hawataingia. Aliyesema mwenye mbingu wenyewe wanaamini na mkoti nani?
Yes.
Mind you, we let go to follow. In this scenario, we follow Jesus. Mind you, what the man of God said, follow me as I follow Christ. So the ultimate following or the ultimate destiny, what tunamfuata Kristo. But here we have a model, we have an inspiration, we have the man of God that we follow as he follows Christ. So we are all going to where? To Christ. So our ultimate follow, our ultimate direction, what is this called jumla? Ni nani? Kristo. Are we together? Tumuangalia huyo tunemfuata. Huyo ambaye tunaenda kwake. Huyo ambaye Biblia zavi tunakuwa kukifikia kimo chake. Huyo ambaye anaitwa yeye ndiye njia. Yeye ndiye kweli. Kwa maana yake we are into his direction. We are into Jesus.
Ngoja nikwambie.
Unatoka zako Msamvu Morogoro, umepanda Abud bus service. Alafu uko njiani. Ukifika nani pale? Ukifika pale Mwidu unaulizwa, "Vipi bwana? Safari ya wapi?" Unasema, "Dar es Salaam." Mwidu ni da, Msolwa ni da, Chalinze ni da. Ila ni njia ya wapi? There is a direction I'm taking. Kwa fact ya kwamba umenikuta Chalinze, haimaanishi siendi da. Mbili, haimaanishi niko Msamvu. Fahamu hivi, niko njiani kuelekea. Tukue tufikie kima cha Kristo. Ukinikuta niko njiani naendelea kukua na kuna kitu hujakielewa. Mtu wa Mungu sijafika, naendelea kukua. Paulo anasema hivi, si kwamba mimi nimekwisha kufika. Huyo ni Paulo na maandiko ametuandikia. Yaani wakati ametuandikia anasema hajafika na tunayakariri maandiko yake na tunayasoma. Na yamekuwa Biblia. I want you guys to follow what Jesus said. I want you to learn and take it personal. Yaani libebe moyoni mwako kwa userious kwamba hapa unaongea na Yesu because haya ni maneno yake mwenyewe. This is not PT, this is Jesus. I tell my people always when Jesus is talking in the Bible, shut up your mouth. Don't reduce. It is Jesus. Now let's go.
Mstari 23.
Yes sir.
Yesu akatazama kote kote, akawaambia
wanafunzi. Anatazama kote kote master, alafu anawaambia wanafunzi wake. Jinsi itakavyokuwa shida.
Wenye mali kuingia
ufalme wa Mungu. Watu wakaishia hapo, wakaanza kuipiga mali. Ukiona mali huwezi kuingia mbinguni, wameishia hapo. Jesus has never finished. He keeps on talking. Wengi watumishi wengi wa Mungu Baba ibada waliishia pale. Kwa sisi tuliamua kubaki mpaka ibada iishe. Anaendelea Yesu kufundisha.
Wanafunzi wakashangaa.
Sasa nisikiliza. Huwezi kushangaa kama hajaongea kitu cha ajabu. Unashangaa nini kama wewe ni maskini? Si utakiwa sio hivi? Afadhali ni mimi angalau naenda. Kama wangekuwa hawana hela hao jamaa, they could say wow, thank you Jesus, hallelujah, rabo sakata, tumpe Mungu utukufu, baba nakushukuru kwa kuwa mimi sina hela. No, these guys wanashangaa. Wanasema how comes? Wahubiri wengi na wapendwa wengi, they are comforted na statement zinazowafariji kwenye umaskini wao. Ukifanya chochote kinacho provoke umaskini wao, kinawakera. Sio watu wote wanaochukia, hawana shida na wewe mpaka wajue una hela kuliko wao. Money is only good when you know you have it. But when you know your brother has it more than you, it's a problem. Mpagani atakiwa kuwa na raha kuliko mtoto wa Mungu. Haya yote watu wa Mungu ninayowaambia haya ni machangamoto ya kanisa la Mungu ambayo tumeyakuta. Na tumekulia humo. Kwa tumekuwa tukiamini hamna uhakika. It's okay to be poor. Hata nikisema hivi, say I refuse to be poor. Mwingine anasema hivi, chamsiki nimeingia mbinguni hata kama sina hela. Yaani bado kuna watu na wenyewe mioyoni mwao wana wasiwasi. Kama nisije nikawa na hela nyingi nikakosa kuingia mbinguni bure, Mungu naomba nipe hela za kawaida. Wewe Mungu naomba hela zake zilizosalia. Nipe mimi baba. Biblia inasema wakashangaa. Ni kama wamepata taharuki. Nataka kuwashumu. Mtu kama Zakayo inawezekana naye alikuja sikio kwenye kongamano. Anawaza okay, hasa kama ndo hali yenyewe hii. Petro hana raha tena. Biblia inasema Yesu akajibu tena. Unaona lile neno tena? Tena maana yake anarekebisha mtaala wake wa kwanza. Kwa sababu inaonekana umeleta shida kwenye kusanyiko. Kwa jamani, basi sio taabu, ni hivi. Wenye kuzitegemea. So man is not bad until when you choose kuzitegemea. Have them but don't depend on them. But please have them. Man is necessary. Let no one lie to you. Kuja kwa Yesu sio kwa mpumbavu, sio kwa mjinga. Ndio maana anasema hivi, mimi wajinga wengi uko barabarani hawatusikilizi. Light wangetusikiliza wangeona kabisa hawa jamani you deal na kufuatana nao hawa. Waambie rafiki zako kufuatana na mimi naenda sehemu zenye watu wenye akili. Huku tunakuja kubadilishana mawazo na Mungu. Tunabadilishana na Mungu akili zisizochunguzika.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.